ngeripita ndimuzango ngezeka ndikishetu ligoka nijolangu wanyanya ngeripita wanituliza nizuka nikishetu ligoka niziku gani tutafanya
alfajiri siasiri menaskizia kori kabla sijafanya shule yata kila siku mehu mchumu mdamoni dada Mary Jane najulikana mtaani kwa yeye mje wangu wa moyoni deli maskani mihuka anadali sipi hata pumzi mpenzi hezi nikataza kwapa kwa kwapa hapa kwa hapa yate popote kilini humasaji yeye ni mwimbaji napenda goma yake mihu ichapa deli fujo
Ma, ma Maria ni pependo Ma, na kuimbia wacha mambo Ma, nasifia lako umbo mrembo Ametulia wangu mpenzi Dada mjani, ameridhia kumuenzi Vipi kwani, unifikishe mawenguni kule haya we Uniregeshe mitaani pale fara we Njo nyumbani mwana mwali Muni akijampe majani mali Kitokia ye utulia nikimu Ye usikia nikimpatia ye uchukua bas Ipo njia tulia niya hizi siya bas
Ngeripita, ndimuzango ngezeka Nikishetu ligoka, nijolangu wanyanya Ngeripita, wanituliza nizuka Nikishetu ligoka, niziku gani tutafanya
Mina ishi na baby, nagia viwanja na tuliza na baby Mtoto super, kimwila mena wivi Macho, nikama mevuta bivi Nikuwa na Mary Jane, minadika mistavi Nikuwa na Mary Jane, minafeel too high Ukotu na kupenda tu sana Mary Jane
I'm steady blowing on that green Mary J, man, I love you to the death You gonna be my last breath So I stand strong, cause I need you with my life And plus, you look good in that green Meditation so mean, you turn me to a fiend Jicho Damu, don't you see Mary J got me feeling at ease So high, I can feel the breeze Mary J, now my cheese, every cheese Yeah
Mary J, repita Simu zango, yezeka Nikiche, tulivoka Nijolangu wanyanya Mary J, repita Wanituliza, nizuka Nikiche, tulivoka Niziku gani, tutafanya
Spime, sweet Mary J Kwako sina say Wanasema unani lead astray No, no, no way Wendie wangu leile Sina wengine when you make my day hey. Kwenye mitana tafuta Mary J Police wanatafuta Mary J Wazi kwa vijano natafuta uyu Mary J Mary Juma, Mary Jenny
Unzuri wako, haja mungu sisemi Nikishikwa na wewe nitafungwa kitemi Napenda kukunyanya bila kuwasha hudi Sio kusudi watu wengi wanabonga Miss White, Miss Brown Niliitwa mteja, jamaa reja reja Nimeamua kutulia na Maria munda mya kija
Mary J, ukipita Simu zango ngezeka Nikiche tulivoka Nijo langu wanyanya Mary J, ukipita Wanituliza nizuka
Nikiche tulivoka Nisiku gani tutafanya